si kwa nguvu zangu, ni kwa nguvu zako. Ndio mimi niko hapa, nifunike na wema wako, ni kwa uwezo wako. Ndio mimi niko hapa, na popote mimi niendapo, uniongoze baba. Kwa chochote mimi nifanyacho, nyosha mkono baba.
Talk to me, talk to me.
Jibu maombi yangu baba.
Close to me, close to me.
Nisiangamie baba, unifinyange. Niwe kama wewe. Nitengeneze, niwe mfano wako wewe. Because I wanna lift your name
higher.
Nikikusifu sioni
higher.
Kama Daudi nitapiga magita, magita.
Nikuimie na furaha.
Mimi nitashikilia neno la Bwana.
Neno litasimama.
Neno
litasimama.
Neno, neno
litasimama.
Neno
litasimama.
Neno, neno,
neno litasimama.
Why?
Nisimpende huyu Mungu. Ukule aliko nitoa mpaka nimejipata. Na jinsi nilivyo ni kwa mfano wake. Yani hata ukinichukulia poa, Mungu akinipenda,
me I don't care.
Neno lake alijawahi muacha mtu yoyote. Ahadi zake hazijawahi kupita asitimize, yeah. Nitaimba sifa zake na utukufu nimrudishie. Yesu we ni mfalme wa wafalme. I wanna lift your name
higher.
Nikikusifu sioni
higher.
Kama Daudi nitapiga magita,
magita.
Nikuimbie,
nikuimbie na furaha.
Neno litasimama.
Neno
litasimama.
Neno, neno.